I be the nego, baby. One more can I say?
Jumbo, Jumbo Band. My baby got a big boom band. When the kumu twenga chitambo band. Kwaku vida kuku band. Jumbo, Jumbo Band. My baby got a big boom band. When the kumu twenga chitambo band. Kwaku vida kuku band.
My baby Jumbo, come give me some more. My baby Jumbo.
Sonira walai baby twelonda, femi tetwa gala kulia bubi twelonda. Soni waza kuraza kasikonda, kubanga kugira kubuli kasikonda.
Mulavu sidi makanika sika nikirira. So pressure tewela tewela likirira. Exi ya zimba twenga mazo kunzirira. Roses ku valentine katia rwana kunzirira.
Nafuna gweni mala, yalio mutambo zene ne mala. Gwesi inza kukuta yene mala.
Mwoli mpe wondi nyendo siku kuta. Chemba sisa pasuadi musimu siku kuta.
Jumbo, Jumbo Band. My baby got a big boom band. Undi kumutwenga chitambu band. Kwa kufida kuku band. Jumbo, Jumbo Band. My baby got a big boom band. Undi kumutwenga chitambu band. Kwa kufida kuku band.
My baby Jumbo, come give me some more. My baby Jumbo.
Mwafuru
imri ya kumbi tu wangi. Tusimba makanda mtu wangi. Abataka la tube fembi. Kweya kaleba fembi.
Aye muna mkwenda. Yensonge nemeso mkwenda. Mkupenda nago mpenda. Abatabu zibale mkuteme mpenda. Kwewa seye chitu risachi. Zutekwe ya ntonde rabwe nkoze risachi. Ntendereze mungu singene misachi. Yape mbona nandi batene misachi.
Jumbo, Jumbo Band. My baby got a big boom band. Undi kumu twenga chitambo band. Kwa kufira kuku band. Jumbo, Jumbo Band. My baby got a big boom band. Undi kumu twenga chitambo band.
Jumbo, 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 Jumbo,